tugeze mu cyiciro cyacu cya kabiri cyo kugezwaho ubutumwa n'inzego zitandukanye. Ngo reka dutangire duha akanya Bwana Lieutenant General Jacques Kanyamibwa umwanya wo kugira ngo abagezeho ubutumwa bwe bw'uyu munsi.
Urakoze Ministre Michael kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo ngeza ku badukurikiye. Nyakubahwa Ministre w'Intebe, nyakubahwa Perezida w'Urukiko rwa Rubanda, nyakubahwa Perezida w'Inteko y'Abakandida Depite, Bwana Ministre Nyiruwonsanga, namwe mwese mudukurikiye n'abazadukurikira mu minsi iri imbere, ndabasuhuje. Kuri uyu munsi usoza umwaka, ndatangira nifuriza umwaka mushya muhire Perezida wa Grex nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana. Ndawukwifuriza nawe we Minisitiri w'Intebe Madame Marine Uwimana hamwe n'abaminisitiri b'intebe bakungirije n'abaminisitiri bose mufatanije muri guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro hamwe n'abakozi bose babafasha muri za minisiteri zitandukanye. Ndawifuriza kandi Perezida w'Urukiko rwa Rwanda, umushinjacyaha mukuru, abacamanza bose mukorana n'abandi bakozi bose bakora mu gisate cy'ubucamanza. Ndawukwifuriza Perezida w'Inteko y'Abakandida Depite, abagize Inteko n'abiyemeje bose kuba intumwa za Rwanda. Ndawifuriza abambasaderi bahagarariye Grex. Ndawifuriza Komiseri Mukuru wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Ndawifuriza Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ndawifuriza kandi Shansoriye Mukuru ushinzwe imidari n'amashimwe. Mwese mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Uyu mwaka dushoje wa bibiri na makumyabiri na kane, Grex yakozemo byinshi kandi byiza. Nubwo bitari mu nshingano zanjye kubibagezaho, sinabura kwishimira za konvasiyo zakozwe ku migabane y'isi itandukanye, bikaba byaratumye Grex irushaho kumenyekana no kugeza ku Banyarwanda imigambi myiza ibafitiye. Sinakwibagirwa kandi ishyirwaho ry'izi nzego zitandukanye z'ubuyobozi, ari ubw'inyubahirizamategeko, bw'ishingamategeko n'ubw'ubucamanza. Grex ntiyashyizeho izi nzego z'ubutegetsi gusa, kuko itibagiwe ko nubwo igihugu kigomba gutegekwa neza, kinagomba kubanza kikabohozwa, nyuma kikanarindwa kugira ngo abagituye bashobore kuzagira amahoro. Ni muri urwo rwego hashyizweho Minisiteri y'Ingabo, ubu iyobowe na Jenerali Majoro Niyigena Felicien. Nifuriza nawe umwaka mushya muhire hamwe n'abaofisiye bafatanya kuyobora iyi minisiteri. Uyu mwaka wa 2024 muri Minisiteri y'Ingabo naho hakozwe byinshi. Muribuka ko 2023 yari yasize Minisiteri y'Ingabo harimo abaofisiye batanu gusa bari bagize tamajoro nari imbereye umuyobozi. Mboneyeho kwifuriza umwaka mushya muhire ba ofisiye bakuru n'abajenerali dukorana muri etamajoro umurimo utoroshye usaba ubwitange bwa buri gihe. Nibyo byatumye mu mezi atanu gusa abanza y'uyu mwaka ko warashoboye gushyira mu myanya aba ofisiye bagera kuri 60 ndetse n'abasuzi ofisiye kugira ngo ingabo zacu aho ziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye zibone abayobozi bakwiye. Aha mboneyeho kwifuriza umwaka mushya muhire abakomanda b'imitwe b'ingabo aho bari mu birindiro byabo. Ndabasaba kugeza ku basirikari bayoboye iri jambo ribifuriza kugira umunsi mukuru mwiza w'ubunani. Ndabizi ko amagambo yonyine adashobora gukoreshwa umunsi mukuru. Ariko ibihe turimo si ibyo gukora iminsi mikuru, ahubwo ni ibyo kwisuganya kugira ngo uyu mwaka wa 2024 ujyane no gukorera iminsi mikuru mu mashyamba no mu nkambi z'impunzi, maze umwaka uje wa 2025 utuzanire kutazongera gukorera iminsi mikuru hanze y'igihugu cyacu. Tuzajye tuyikorera mu ngo zacu no mu miryango yacu turi kumwe n'abacu. Icyo nicyo mbifuriza kandi nicyo uyu mwaka ugomba gusigira buri musirikare. Muhore mwiteguye rero, urugamba rwacu ntabwo rukiri kure. Uyu mwaka wa 2024 usize kandi mu ishuri Grace yatangije mu myaka 2 ishize IPA havutsemo ishami rya gisirikare ryigisha kuva tariki ya mbere z'ukwa cyenda 2024 abasore n'inkumi bageze kuri 70 bifuza kuzayobora ingabo mu gihe kiri imbere mu rwego rwa ba ofisiye. Ubu bari hafi kurangiza icyiciro cya mbere, mu byumweru bike bagiye guhabwa ipeti rya Sergent Eleve bazajye kuri tere bayoboye amasekisiyo maze bajye kwigishwa kuyobora kugeza ku iperuto. Banyeshuri bacu rero n'abarimu banyu, namwe mbifurije umwaka mushya muhire. Muzawukoreremo umurego kugira ngo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muzabe mukiri mwese ubwo muzahabwa inyenyeri yanyu ya suriyetona, inyenyeri igomba kuzamurikira abo muzayobora ndetse n'Abanyarwanda bose muzashingwa kurindira umutekano. Mugomba rero kwitegura kuzaba intangarugero muri byose no kuri bose. Banyarwanda, Banyarwandakazi, murumva ko ingamba zigeze kure zipangwa. Grex yanyu ifite icyerekezo. Ariko mwese murakenewe kugira ngo gahunda zayo zigerweho. Niyo mpamvu musabwa amaboko. Ubushize nababwiye ko imbaraga muzadusunikisha ari zo zizatanga umurindi wo kubacira inzira yo kwinjira muri gakondo yanyu. Nimudutere ingabo mu bitugu kugira ngo uru rugamba ruri imbere rwihutishwe. Nzi neza ko twese twifuzaga ko uyu mwaka wa 2024 wakagombye kuba urangiye dusubiye mu gihugu cyacu. Ntabwo byashobotse. Ariko nk'uko abakurambere bacu babivuze, inkono ihira igihe. Iyihuse kandi ngo ibyara ibihumye. Banongeraho ko buhoro buhoro ari rwo rugendo. Mureke rero ibintu bigende uko byateganijwe n'iyaduhanze, kuba bitaradushobokeye buriya bifite imvano. Icy'ingenzi ni uko ibihe turimo bikakaye bitagomba gutuma duta icyizere, ahubwo bigomba kutwongeramo umurava. Mujye mwibuka ubwo Yesu yari mu mibabaro ikomeye muri iyi si, yaravuze ati, dawe bibe uko ushaka, ntibibe uko njye mbishaka. Natwe rero nubwo ubuzima turimo kuri benshi burushaho gusharira, mureke bibe uko dawe yabiduteguriye, twe tube ibikoresho bye kugira ngo ugushaka kwe abe ari ko kugaragarira mu bikorwa byacu, bityo nta kizatubuza kugera ku ntego twiyemeje. Ndashimira cyane Abanyarwanda bahagurutse kugira ngo barwanire urugamba rwo kwibohora no kubohora igihugu cyabo agatsiko kigaruriye, kakwigwizaho ibyakagombye gutunga abenegihugu bose. Buri wese ku rwego arimo akwiye kumva ko uru rugamba ari urwe. Turashimishwa n'uko benshi imbere mu gihugu bamaze kuva muri cya gikonoshwa cy'ubwoba, hirya no hino batangiye guharanira uburenganzira bwabo. Mukomere, ntimuri mwenyine, urugamba rwacu ni rwo rwanyu. Ntimushukwe ngo mwumve ko ari urugamba rw'amoko cyangwa uturere. Nk'uko bashaka kubibumvisha ko hari abasize bakoze ibara bashaka kugaruka kubarangiza, cyangwa ko hari abarimo kurangiza ibihano bakatiwe maze bafungurwa bakaza guhitana abari babarokotse. Barababeshya, urugamba turimo ni urw'umucyo ugomba guhashya umwijima mu gihugu cyacu. Ni ukuri ugomba gutsinda ikinyoma. Gutsinda kwacu rero ntikugomba gushidikanya. Ndarangiza nifuriza Abanyarwanda aho bari hose, ari ababarizwa mu mashyaka ya politiki, ari abari mu miryango idaharanira ubutegetsi, ari abari mu miryango iharanira agateka ka zina muntu, cyane cyane abaharanira imibereho myiza y'impunzi, ari iziri mu makambi cyangwa izikiri hirya no hino mu mashyamba aho zitagira kirengera, mwese mwese mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025 uzatubere twese umwaka w'ibisubizo. Mugire amahoro y'Imana.